Sabelo zimali umnyango wakwaCoctor ngenhlanhla enkulu sinayekela umhlonishwa uHlomuka uzokhuluma nje nathi kafushane mayelana nesabelo mali abesenza namhlanje Hlomuka siyakubingelela kuyintokozo ukuba nawe emsakazweni.
Bangalele mntomo sibona abathakazi nabalalele emakhaya.
Siyabonga kakhulu. Namhlanje bekuwusuku olukhulu kakhulu kumnyango wakho. Ngizwile nje ngandlebenye sikhuluma ngale ukuthi ungqongqosho omusha from the box lokho kulethe ithemba nakumuntu osekhaya. Mhlawumbe kusikha nje phezulu ukuthi inkulumo kangqongqoshe ibigxile kuphi, ngoba ngiyazi ukuthi ikakhulukazi omasipala yona ndaba eseqhulwini kulezi nsuku kubantu. Mhlawumbe inkulumo kangqongqoshe ibigxile kuphi?
No, inkulumo yethu namhlanje ibi reporter isho ukuthi sesenzeni njengomnyango wakaCoctor ngokwamasipala namakhosi. Sesisho ukuthi siplana ukuthi sosebenza kanjani kule financial year. Sasa sisho ukuthi umsebenzi sesiwenzile, sesenze i-assessment wabonke amasipala wabawu 54. Sathola ukuthi zikuphi iy'nkinga esibhekene nazo ezenza ukuthi abantu bake bangayitholi intuthuko ngendlela abafisa bafanele bayithola ngakhona. So lalapho-ke sesizobuyela emuva manje siye kubona umasipala, ngoba izinto esiyitholile sizithole ukuthi kunokuxabana lapha kumasipala bese kwenza ukuthi abantu bangayitholi intuthuko. Ngabantu bakethi ngekhathi bevota bayavotela ukuthi sisebenze bazethele intuthuko. So ndisiqiniseke ukuthi omasipala bayakwazi ukuthi bahambise intuthuko kubantu bakithi. Nathi njengomnyango subasupport umasipala, ngoba kubalulekile ukuthi before sibleme umasipala nathi sibleme nathi ukuthi nekuphi esikwenzile ukwenza isiqiniseko ukuthi omasipala bakithi sebasupporta ukuthi bahambise intuthuko emakhaya.
Isifundazwe sethu ngqongqoshe isifundazwe esinamakhosi esinamakhansela. Umnyango wakho uhlanganisa kakhulu ukubusa ngokubambisana. Mhlambe irole yama traditional leaders izoba ngakanani kule term yakho, ikakhulukazi uma ubheka ukuthi intuthuko isagqoza kakhulu ey'ndaweni zasemakhaya?
Phakathi kwi-speech sethu namhlanje sishilo ukuthi sisebenza kamnandi kakhulu namakhosi, futhi siyazibophezela ukuthi siqhubeke sisebenza namakhosi. Okukhombisa lokho, sithe singenile cishe siqeda inyanga yesibili, sesibe ne-meeting nawo wonke amakhosi akwaZulu-Natal. Amakhosi akwaZulu-Natal awu-289 sibe ne-meeting nawo 2 days or 3 days ago besine-meeting ne-esco yamakhosi. Senze isiqiniseko ngoba sifisa ukuthi sixoxe amakhosi angamanye ama-stakeholders ayenza ukusiqiniseka ukuthi umphakathi wakithi uya-understand akufanele kwenza ngaleni. Yingakho-ke sifisa ukuthi sisebenze nawo ukuthi sihambise intuthuko ngakithi, ngoba amakhosi akulona iqiniso into ehlezi ishiwo abantu, amakhosi avimba intuthuko. Amakhosi kufanele sisebenze nawo ukuthi hambise intuthuko bangakithi. Where amakhosi kunendawo esiyifunayo sizoxoxa nawo ukuthi sicele sisenze le ndawo yabo ukuze abantu bakithi bathole intuthuko.
Masibuyela nje la mhlambe komasipala ngakolunye uhlangothi about 31 amashumi amathathu nomuvo omasipala abadinga ukulekeleleka. Ngiyazi ukuthi enye yendaba eyiseqhulwini kuhlelo lwakho le ngqongqoshe. Mawubheka 33 bathole unqualified audit. Mhlambe ukuya phambili ukubalekelela labo masipala, ngiyazi ukuthi khona nohlelo enitheni zoqhamuka nalo ukuze nikwazi ukuthi inqola ihambe ngesivinini esithe ukuthi kakhulu. Mhlambe ungathi nje fahla kancane lapho.
No, kunjalo umsakazi. Omasipala mhlawumbe siqanga ukuthi akubona kuphela abawu 33 or abawu 31 esobasiza, ngoba bawu 54 masipala bakwaZulu-Natal abakhona. Sine program ukuthi sibasize bonke, bese kuthi laba abawu 33 abathole unqualified audit with matters, sifisa ukuthi bamuve ku-unqualified audit with matters baye kwi-unqualified esibiza ngokuthi i-clean audit. Ngoba sifisa ukuthi bande omasipala bathole i-clean audit kwaZulu-Natal, kodwa kungabe i-clean audit kuphela. Sifisa ukuthi le clean audit ihambisane ne-service delivery kubantu bakithi, ngoba abantu bakithi bafuna intuthuko. So zokwenza siqiniseke ukuthi abantu bakithi abathole intuthuko, bathole amanzi, bathola ugesi, umgwaqo uyalungiswa, udodo uyaxoshwa, zonke izinto efanele abantu bakithi bazithole. Sifanele sikwazi ukuthi siqinisekise ukuthi bayazithola, sisebenza ne-national nama-department e-province ukuthi izinto abazikhomithayo kubantu bakithi akazifaki kwi-IDP, ngoba abantu bakithi sobengazi uma ngifikile nangongqongqoshe ngithi ngizokwakha i-clinic. Ngibeke isibonelo, uma sengihamba abantu basala balwa nomasipala, kanti akuyona inkinga yamasipala, inkinga yethu njengohulumeni wakwaZulu-Natal.
mhlawumbe kusikhela nje phezulu sengizokudedela ngidi ukubheka nje i-budget yakho iziphi mhlawumbe izinto ezintsha ongathi kulokhu senze isiqiniseko sokuthi sifaka nokuthi izinto nje mhlawumbe ongathi izinto ezintsha
yabona mntunga enye into esifakile eSouth Africa KwaZulu-Natal baningi abantu abasha bangasebenzi so senze isiqiniseko ukuthi sifake i-budget engango 60 million ezokwazi ukuthi siqhashe iyouth e-500 ngoba sifuna ukuthi sireduce uthandi bakithi abangasebenzi bakwazi basebenze kanti bezokwazi bazimele mhlawumbe ne-track ezinye ezikhona ukuthandi bakithi abasebenzi naw ingakho-ke enye nje ngiyibeka nje phambili ngoba siyayibona ithi iyouth akithi ayisebenzi kanti umongameli ushilo ukuthi asikhandi amathuba omsebenzi so-ke sifisa ukuthi sizoyirola nje masinyane lento siqhasha nto abawu-500 bese sibathuma kumasipala bawasenza khona umuntu uzosenza la ahlala ngakhona ngoba ngalaba kuthiwa adiploye ngakhona enye into-ke sishilo sizoqhubeka-ke ukuthi support omasipala sisize namakhosi sikwazi amakhosi siwatraine azokwazi ukuthi faneke ihambe kanjani intuthuko hhayi ngoba sithi awakwazi ukuthi faneke ihambe kanjani intuthuko kodwa sithi sisebenze nawo sibambisane sisebenzisane sitrainane sibone ukuthi yiziphi indlela esizozenza kodwa futhi okunye njengoba sithi inkinga yamanzi siyayiqonda yingakho-ke sulandile unational Department of Water Affairs umama uLindiwe Sisulu ufike la KwaZulu-Natal sisebenza naye ke manje ukuthi sinesiqiniseko ukuthi abantu bakithi bathola amanzi ngoba abantu bakithi amanzi ayimpilo amanzi ayiright na uma benganawo amanzi kusho ukuthi abakwazi ukuthi babaphile yingakho nathi sizulana kakhulu nabantu bakithi abanganawo amanzi ngoba sifisa ukuthi abantu bakithi bathole amanzi abanganawo ugesi sithi ukuthi yonke indawo ugesi ube khona yonke indawo sifisa ukuthi sibukele kumasipala waseDannhauser waseKokstad owenza isiqiniseko ukuthi wonke ama-ward ugesi ukhona nasifisa nomasipala ke bonke benze siqiniseke ukuthi bawufaka ugesi zonke indawo namanzi futhi abe khona zonke indawo nama-access road enye siyenzile emtungwa kune-equipment esiyithengela iplant esizoyihambisa kumasipala kodwa njengoba sizohambisa kumasipala lakhe igugula ama-water tank amahanisaka sizothi uma siyihambisa sifisa ukuthi umasipala bayisebenzise siyikhanda i-program where kuthiwa khona umgwaqo i-access road ayikho sizofika khona qatha la fisa nawo i-grader sicethe siyiqale ke siyibona yenzeke bese beyaqhubeka-ke futhi kanjalo kanjani yonke le bantu esithengesi futhi isebenze ingahlale nje ukuthi ibuke emahhovisini
angikudedele engqongqoshe kodwa ngabe ngenza iphutha elikhulu uma ngakudedela ngangakubuzanga nge-Mandela Day Marathon mhlambe iy'nhlelo zihamba kahle
hamba kahle kakhulu mhla ka-24-25 August siyogijima siyancenga ukuthi abantu abeza ba-aplaye bangene ngoba sifisa ukuthi ngoba i-marathon iyasiza ukuthi yenze umzimba ube-healthy khona nomqondo uzokwazi usebenze kahle ngoba uma ungabi healthy ugcina ungasazi uvuke nje ukhathele akwanje nje ngiyijongo nje ongaka akufanele ukuthi ngibuke ngathi sengimdala kufanele ngikwazi ngi-exercise so i-marathon i-Mandela Marathon iyasiza kakhulu ukuthi si-exercise sihlezi si-fit kwenza ukuthi sihlezi umqondo wethu usenza kakhulu ngakho sibancinca bonke abantu abakwaziyo ukuthi baparticipate iyakhula kakhulu bangasali abantu ngoba uzosala wahlala ekhoneni uzosala wedwa bese uyakhala ukuthi mina ngibizwa ngani ngakho-ke sibamema bonke abantu bakithi dabeze bazoba yiphathe iMandela Marathon
ngqongqoshe wezokubusa ngokubambisana kwisifundazwe sakwaZulu Natal umnumzane Sipho Hlomuke siyabonga kakhulu umhlonishwa isikhathi sakho emsakazweni
siyabonga mntunga sibonga nabalalela emakhaya
siyabonga
sibonga kakhulu siyabonga